Grand Gizzy Empire. You to be on this track.
Kill a step in a make me go. Kill a step in a move me go. Kill a step in a let me go. Nani yeke hapo pati ni talan. Kill a step in a make me go.
Nikiwa damu kwa tamu watu waliliteka nikaziba hope, one Lord is my hope. Siku lose hope hapo basi nikakazana. God can bless. Nikiwa damu kwa tamu watu waliliteka nikaziba hope, one Lord is my hope. Siku lose hope hapo basi nikakazana. God can bless.
Kila step in a make me go. Kila step in a move me go. Kila step in a let me go. Nani yake hapo pati ni talan. Kila step in a make me go. Kila step in a move me go. Kila step in a let me go. Nani yake hapo pati ni talan.
Mtoto wanakusaka Mola, walidhani hapo ndiyo mwisho. Maneno maneno hawalali, ya kwangu kwao mbele. Mtoto wanakusaka Mola, walidhani hapo ndiyo mwisho. Maneno maneno hawalali, ya kwangu kwao mbele. But God bado hukuniata, ukaniongoza. But God bado hukuniata, ukaniongoza.
Kila step in a make me go. Kila step in a move me go. Kila step in a let me go. Nani yake hapo pati ni talan. Kila step in a make me go. Kila step in a move me go. Kila step in a let me go.